abange mwasize mutya n'abeekeeyo bantu myobbaya banga leero balaamye bulaami zebawulandika ebiteeyagaza ebinnuma okuba nsazeewo kevumbi kwasa katonda bannanga okukula kwetta waali bugambo bwa taata Solomo nga yeewuunaganya zolw'obuto nnawuliranga era olw'obuto nnakyewuunyanga okukula kwetta nnabasi bwe nnakula olwo ne ntegeera amazima ebizibu by'enseenera okukula kwetta emboozi gye ndiko nsaba twesasira eddala abasajja twagwa ku kashwana akazibu zeera nneesimisa abakyala amazima ku ludda lw'abakyala mukama yakweka ekyama ng'emazima kikyerabidde tonsumbuwa nsaba ejjukire kawaye yayeeteekerebu omusango gwali gwadde ku oyo olwa kyansi gy'alina omukazi ffe abasajja twagwa abazibu tooza nnaku z'abasajja mukama yasaalawo abasajja ekyokulya kive muntu ebesebo mutawaana okuba omujeeke kumufuna mpola ttabu bw'oba ne siringi ojulaki omwava ogenda n'okubyamu naddala nga tolina girimumba osaana y'akabanja akatono kankulaga obuzibu bw'omwavu obwana bw'alina omukazi ogw'okuyamanya nga tteeka bannanga tofunda n'ennyumba owayo n'omala omwezi ogw'okulya nkugambye musango yaazala ekibi akiwongerera n'omusaala gw'olubuto otwagwa ku kakiwaana akazibu ssebo wayo obulungi osaanira omanya obugaga bwo tebukasanse n'osangamu abamu nga baduze bwe banna eriisa obuzibu bw'ensanga nkwesasulira kunduulira amayanga bweweewuula obugagga bwo obuyamba nannyini bwo ne famire y'ompozi nzendeka mu bwavu sitale mukama katonda yatwawulamu fenna tulina okimanya buli omu yaweebwa omugabo era bw'ate waaba tannatuusa ggwe ne bw'oyitambula ensi n'obunga n'obulwamu omugasa ssebo wamma gwe omuyambi w'abaana ku gw'okoze ekituufu naawe looli bwobi ng'oyamba bameka bw'olabye abagaggawala ate nkyanafuma ebifuma engulu yeero kyola asooka n'olwekyo kino nkikubbirako ennaku ziikusooka naawe gw'oyisa obi oyo olulala oli musanga ebbuto lituutidde ebyensi bwe bityo nga yoakuba entoli gw'oyita basewo ab'emikwano njagala mbuuze ku nsata alina ttabbwani oyo eyakonza egensi busewo wange okudaala lwa mmotoka mmotoka y'ojjukira omwavu gw'enjirinnya nsasula ab'ennyumba nkuma ezipangisibwa n'akudaalira abasula naawe eyakidde nkujuna nze mu nnaku yange ekizibu ky'ennyumba naawe mw'oyita okufuna nnyamba okutenda omwoyo bwe mbeera nkusasula ensimbi fembi tulina okukimanya buli omu aba muddugu munne kyekyusa n'abakozesa abakozi nammwe mugifudde ngombo onkozesa nkuyamba n'onnyamba okumpita masikiini mwatuweerabidde nkuna oyinza otya okulangira omukozi ensimbi z'omuwa omwezi nga so byakola gw'ofunamu era nnakuyansi basajja bannange sente zaakuba omwezi mpawo kye ziyamba ebikubanja ku mubikwetaaza joni tosabe emmeera awo abasajja twagwa abazibu ssebo okuma omanyi okula kwetta olina okugumira ensi eno ate otuba okugyegendeeza abantu tulina endowooza ez'enjawulo abantu banne badde ag'obanja yagifuula empaala ng'amalogo gafuuse gattaku lwaki gabunye ensi eno akakabuuzo kammwe abayo z'ensonga nkulembeza ssente abange twajjirwa ssente namuddamu kwa abantu n'aziina atazikutanga ne bawa yajjuza bbanka abange yekigambye ekizibu kwekuuma obuzibu bwa ssente ate nga beetayitta ku ssente ke kajwana akazibu n'oyo aziina atazikutanga ne baba yajjuza kubanga abazitireyo yasukka bwomi nze kyemba sitoma abaganda bange ate ne ssaye ndi musiru mwaka nkuba ensone ggwe endongo y'omulala ajja n'aba n'ensimbi erinnyalikira ssente okundaba omugagga asasula ssebo n'olwekyo sikyevuma nseene era nsekerera nnyo yagitwala mu kwegagasa n'ebyo ensate biyita awiisibwa olulunka ennyo ate oluusi bikusuula wazibu tutudde ku maggo abaganda bange munnanga tannabakimanya kyekiseera okwekenneenya kikuyamba okuzibuka amaaso obanga tomala kimanya ssente zikuyamba oyamba nga kyemba nkusaba nga weetowaze munnanga tannabakimanya ssente zikuyamba oyamba ate era akiyambako oluusi musirimba nti munanga akutendetende munanga akulembeza ssente obanga tonnabakimanya essente yeyasukka ekirala sikulimba akulembeza ssente obanga tonnabakimanya ssente zikuyamba oyamba akulembeza ssente omuntu ng'akukyayi olw'enneeyisa simba otawulwa ssente zibaawo kikulu mu nsi naye nze kyemmaze okulaba ekisinga obugagga ddembe wampuliriza kikwate weesonze nkisa byakulya olugambo lwa nnemanze mama okukisa naye buto tibyankubanga nze nkisa byakulya olugambo lwa nnemanze mama okukisa bannange mbalekeredde tusabe tuliddamu olundi bwali baayagadde katonda kwatidde ebiseera n'obudde abange mwenna mwerabeera nkwawo kyavuma ensi eno era nsekerera nnyo yagitwala mu kwegagasa n'ebyo enseera biyita awiisibwa olulunka ennyo ate oluusi kusuula abazibu tutudde ku maggo abaganda bange munnanga tannabakimanya kyekiseera okwekenneenya kikuyamba okuzibuka ow'amaaso obanga tannabakimanya ensimbi zikuyamba oyamba ssebo kyenva nkusaba nga weetowaza ate nga kiyambako oluusi obuli omu akutenda omwoyo ssebo bwaduula ssebo tukwewuunya era akudaalira omwavu ebyensi byakiseera muyonga wamma gwe omuyambi w'omwavu gw'okoze ekituufu naawe era oliba olubi ng'oyamba bameka ab'olabye abagaggawala ate nkya n'afuma ebifuma engolo yeerwe ky'olaasooka n'olwekyo kino nkikubbirako ennaku zikusooka naawe gw'oyisa obuyoyo olulala oli musanga ekkuto lituutidde ebyensi bwe bityo ngolo ye wakuba entoli gw'oyita bassebo ab'emikwano jagala okumanya ku nsa taalina ttaggwani oyo eyagonza ebyensi kale sewo wangu kudala lwa motoka nze motoka yojjukira omwavu gw'enjirinnya nsasula ab'ennyumba nkomezi pangisibwa nakudalira abasula nawe bwerabidde nkufuna nze mu nnaku yange ekizibu ky'ennyumba nawe mwoyita okufuna nyamba bakutenda omwoyo mwembeera nkusasula ensimbi fenna tulina okukimanya buli omu abamu munne munnanga akulembeza ssente omuntu ng'akukyayi olw'enneeyisa sirimba otawulwa sente zibaawo ekyo kyosigaana ku bingi byendabyabanga ekisinga obugagga ddembe kwampuliriza kikwati kwesonze nkisa byakolya ebigambo byannema nze maamubukisa kyemankengeera ne mbagamba abo nyumya byolabye si nsonga naye omulimba abammi kanzireyo mbalekeredde musabe tuliddamu olundi bwali bayagadde katonda